Abalwanirizi b'eddembe ly'obuntu nga beegatta mu kibiina kyabwe eki High Sound for Children bavumiridde ettemu eryakoleddwa ku mabujje agatalina musango mu kitundu eky'eggaba. Kati akulira High Sound for Children, Hadija Mwanje, agambye nti kino ekyakoleddwa kireetawo entiisa mu bwongo bw'abaana abato era n'asaba wabeewo obwegendereza eri ebifo byonna ababikulira nga byebyo ebyo birabirira abaana abakyali abato, kubanga kino kyandikyankalanywa mu nkula yaabwe.
Naye era kino ekyabaddewo kyongera okutujjukiza ku ky'okukuuma abaana. Abaana tebalina kubeera nga bali mu mbeera yonna ebatuusaako obuvune, obulumi, ebikolwa ng'ebyo ebibaviiramu okufa, ebikolwa ebibalemesa okukula oba okusoma oba okubakuuma obulungi. Etteeka ly'abaana lyogera ku nsonga z'abaana n'embeera zaabwe, oba kiyite Welfare and Best Interests of a Child, ng'omwana alina okubeera ng'ali mu mbeera nga taliiko kukwabasanyizibwa, nga taliiko kutulugunyizibwa oba okulagajjalirwa. Kya nnaku nnyo okubeera ng'abaana baffe bafiiridde mu mikono gy'omusibira mu bwoyo. Oh.